sisi wami sisi mayo Uko mkabantu shame nena na show Mga shame na paka nwa watila myemfu Mga shame na peri nsoni nkopyo Mga shame na kumakasabu pipifye Mga shame na palya pambini nsele Neshi no kulumbula teti Bati shonse nishi mishi shifie pase mugote Ekwa wafie Embe ebezi Embe alipia Embe alivola Tawe ni mango Yonze ni mango Kwa wana bigi Kwa wana simo Na vantu chimochine mayo Mochinsi ukonga position Nangu twinga wabantu wa move nebunze Bambi panoni wa malonda Bambi na woni wa kateka Bambi na woni wa kampenga Bambi na woni wa shikofu Wanu mango Wanu mango Ekwa wafie Embe ebezi Embe alipia Embe alivola Tawe ni mango Yonze ni mango Kwa wana bigi Kwa wana simo Na kufia mashina ya mishishi ya fule Shonze fema yo mishishi fe Umwine ngale fwaya kubea Wanu mango, wanu mango Wanu mango, wanu mango Umuchishi wa mishishi ukonga fene posha menena
Mie dono chita
Ekwa wafie Embe ebezi Embe alipia Embe alivola Tawe ni mango Yonze ni mango Kwa wana bigi Kwa wana simo Embe ebezi Embe alipia Embe alivola Tawe ni mango Yonze ni mango Kwa wana bigi
Big up boss
Alpha Entertainment Music
DJ Skagoda
www.blog.co